Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi rima te kau mā toru. Exercise 53.
This time the possessives involving three or more people will be used.
Please note that where the English says our, it's possible to use either tātou or mātou, but the model answer will only provide one option.
Whakamaoritia ēnei kōrero. Hei tauira ēnei.
Our elder made the speech.
Nā tō tātou kaumātua I whai kōrero.
E.
We have 7 lecturers.
Toko fitu o tātou kai whakaako.
Tahi.
Our principal is a lady.
He wahine tō mātou tumuaki.
Rua.
Their cat was on the roof of their house.
I runga tā rātau ngeru I te tuanui o tō rātau whare.
Toru.
Their cows are in your garden.
Kei roto ā rātau kau I tā koutou māra.
Whā.
Our sausages are ready.
Kua reri ā tātou tōtiti.
Rima.
Our house is full of relations.
Ki tonu tō mātou whare I te whanaunga.
Ono.
Margaret has run off with their ball.
Kua riro tā rātou Paoro I a mākere.
Fitu.
Your porridge will get cold.
Ka mātautau tā koutou pāreti.
Waru.
Our sack of pipi is on the tractor.
Kei runga tā tātou pē ke pipi I te tarakihana.